Salim. Sikia. Unadanganywa na sura. Twende.
He suggest he need bet, need a bet, need to make. See you soon, maybe late. Mini mdrill, never fake. Fanya vichwa zina shake. Kula paka kama cake. Wana wali nina break. Sela please nipe break. Hizi vitu nandika niko zilishindwa kulala usiku. Zilikuwa zinani hot kama jitu. Kwa roho nina majibu. That's why I'm always bitter. Si lazima kunisikiza ni shark quiver. Mamoshi yadi na float kama stars. Moon, I'm on the kum kum. Baba ka father ukispit. Sisi tunashuta na kuhara nina manywele. Wewe umesafishwa kaki para kana kismat. Mimi waka nishazoea swara. Nashika panga, senye weo singizi umelala fofo. When it snitch nimekuono king for my popo. That's a no no, sahi kwa baba you gotta go go. So so, point it at you and let the black center ho ho. Haha, hao marapa, ni wa soft kama haga. Nime wamada nika wakaza wanajijaza. Na nime waficha kama nywele za makwapa. Na nika funga
nino chino chabila.
Too much about us. They don't know jo jo. Wanadanganywa tu na sura si ni ma survivors. They don't know that's for sure. They don't really know very much about us. They don't know jo jo. Wanadanganywa tu na sura si ni ma survivors. They don't know that's for sure. Sisi hatuna masi utatoa maira. Yani sana simza.
K40 wanachora 7 na RIP masela wangu. Tutakutana heaven ama hell. Wanatujaza cell na ring bila bell. Zonu ni story muna tell. Minim MLE, nini ma FE kwa mel. Check your mail. Hawa si marafiki, wanafiki ni mandugu. Wako wangu si jaribu. Kutu, tusi, itakuwa bifu. Nama, chuki, nasi ni mamluki. Shika mabundu, kila kamadara. Kula mishahara, wezi wako gava. Leta mabugizi, hini ya polisi. Acha nini nasi, roza kichambazi. Hitu ni mavazi, na insist ni mavazi, ni mavazi. Ata ishi KVP, bado mimi sijali. Bora ni suruali, na ficha mavuzi. Acha upungwani, nimetoka pwani. Dhani kisauni, mita ya wahuni. Acha ukatuni, ubonzo Mickey Mouse. Wanaume in the house, boss kama punda. Cheza utadunda kwa mdundo. Sanai kupige kumbo, mini Salim Kombo. Siwezi snitch kwa popo. Niko radhi kufa, piga pala chupa. Wacha ameanguka, mwili tunatupa. Boda tushavuka, kisha sambaratuka.
They don't really know very much about us. They don't know jo jo. Wanadanganywa tu na sura si ni ma survivors. They don't know that's for sure. Sisi hatuna masi utatoa maira. Yani sana simza. Na hizo banks tutajaza mfuko kama shaira. Ndo mjue tumetoka pa. They don't really know very much about us. They don't know jo jo. Wanadanganywa tu na sura si ni ma survivors. They don't know that's for sure.
Yo Salim, hawajui kama tulilala nja. Kwa mitaa tulikaba, ndo tukafika hapa.
Yo Kombo, si wongo, tulikula bondo. Yani sima, tuan extend, ikaanza tumbo kutusinya.
Mani, nakumbuka mitaani, no money, mfuko ndani. Nimetoboka, so no honey.
Maskani, wakitucheka na si utani. Wakidhani, hatuta wai make duniani.
Wambie bro, hawajui si utupa sana blow. Yani so, wakitaka action, tuko na mo.
Wakuje slow, sisi si watu wa vitisho. Wakule mbo, hakuna cha games na michezo.
Mashika mic, ndo kaa substitute ya sila. Ninanja, nikispit, wanakatwa na panga.
Nichuki ndo na hisi, sisi mafisi. Muziki, kwetu kama pishi na dishi. Sishibi, mimi ni mgridi. Tabidi niweke bidi, tengeneze CV. Salima uvipi.
Iyo ni fiti, wakai wakijua hawatutishi. Bifko tumabishi, na sisi huwa hatushibi. Tunakula adi chupa, mifupa, juvichwa zimeruka. Hatukuzaliwa, kwa tumbo za mama tulianguka.